deadwop.com. Richmond
producer
Mr. Good Vibes.
Legendary music.
Chapa Moss family. The Black Swan. Denti tuku mtaka kuno. Chirimbo chiri tuku mtaka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana chiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana chiri tuku mtaka kuno. Chirimbo chiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana chiri tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku taka kuno. I got two wives, one a my busa. I want to eat the meat, munga ni samusa. Nifuna nifake mukati makendo. Whatever situation you in, I'm going to handle. Ya lowa lowa mune ya lowa lowa. Nifake mwana uchi ya lowa lowa. Screaming ni shouting chapwa. No kukusha tapula tiva leo mfuwa vepwa. Denti tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku taka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku mtaka kuno. Fabumba pela muto pambale. Bala mina naifa tufike fye mbale, yeah. Kuli wansa naifa tutandale. Inesha funya pa flopu, jwansa ndaba pela hiti. Towela with a beat, buda shiso liti. Kutika chirwimbo, umfa kofe biti. Mwandi, iyo ni tunka. Kuba pela mabanga, that's my duty. Denti tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Silver Pro. Mr. BCM Selase Mungeles Piggy Man by Sebastian Pachingora.
Producer.
Anybody there?
Mm-hmm. ZWAP.com. Denti tuku mtaka kuno. Chirimbo chiri tuku mtaka kuno. Bakelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno.
Producer.